ururada haweenka ee ka dhisan degmada Kismaayo ayaa door muuqda ka qaata wacyigelinta bulshada iyo sidii khilaafyada bulshada dhexdeeda ka dhaca si nabdoon loogu xallin lahaa si loo gaaro nabad xasilooni iyo wada noolaansho bulsho ayaa qaar ka mid ah haweenka ku nool Kismaayo waxaa loo tababaray habka xallinta khilaafyada bulshada si loo xoojiyo wada noolaanshaha bulshada iyo nabadda gudoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faaduma Aadan Kateela kana mid ah haweenka loo tababaray nabadaynta iyo habka xallinta khilaafyada bulshada ayaa ka warbixisay sida haweenka degmada Kismaayo uga qayb qaataan nabadaynta iyo xallinta khilaafyada bulshada waxayna sheegtay inay jirto dalad nabadayn oo ay ku mideysan yihiin haweenka degmada Kismaayo taasoo ka shaqeysa arrimaha nabadaynta iyo xallinta khilaafyada bulshada waxayna intaas ku dartay inay sii wadi doonaan wacyigelinta bulshada ee ku aadan sidii bulshadu ay u wada noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni
barnaamijkan in badan buu soo socday in badan oo dhowr sano aan kasoo shaqeynay in badan baan kasoo qabanay nabadayn hadday noqoto isdhexgal bulsho hadduu yahay haddii arrimaha haweenka uu yahay sanooyin badan baan ka shaqeynay muddada dhowrka sano ah ee aan ka shaqeynayna nabadda ka shaqeynaya nabadda magaalada gudaheeda ka soo bilaabo qoyska laga soo bilaabo daris lagu xejiyo hadba maalinta meesha nabad ka jirto ama nabad darro ka jirto aadaya waaye waxay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta guud laga shaqeeya deegaanadan ay leeyihiin ama beeraha la isku dagaalo ama xoolaha la isku dagaalo ama daaqa la isku dagaalo waxyaabahaas bay ka soo shaqeeyeen wayna dadaaleen dalladan Kismaayo aad bay u dadaashay tay waxaan ahay dad alsooda kale Jubbaland dad walaala ah oo isku xiran oo isku dhow oo qabiilnimo aan isu dagaalan siyaasad iyo xisbina isu dagaalan waan rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed gobolada ay degan yihiin dadka maamulka goboleed ugu joogo wada farfartifest ugu joogo inaan wada shaqeyno daladan horey u socotaa nabaddan inaan soo xoojiyo xoojin annaga idana u jirta haween baa nahay haddii nabad la waayo innagaa u nugul annagii ciyaalka u nugul waa ragga meeshay doonaan bay maraan
nabadda dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay kahana qaaday deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa hormuud ka ah kaalin weyn kaga jira haweenka oo isku xilqaamay in bulshada ay ka wacyigeliyaan wax walba oo nabadda ka hor imaan kara